ZWAP.com.
Gina X66.
Gina. Another one. I am my only. She the one for me. She the one blows. I go love boss. Them never see why she have, but I may know why she have. So for this kind of love, I don't need no bad. If you see me crash, oh yes I'm crash. Stressing up because I will never lose my mind. Never, yeah. Siringi Zura, Siringi Rangi, Siringi Jina. If you be Maringo Sina, ila tatizo nilivyo, yani nilivyo. Buza unate, ay mama we.
Nikikupa leo, utataka kesho.
I don't know.
Mana najijua nilivyo mtamu. Mimi ndiyo yule,
yule yule,
naipendwa na nyuki.
I can take
it. Wananita asali nilivyo mtamu.
Baby, I love you. Oh, baby, I need you. Oh, baby, I miss you. La 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 la. Baby, I want you. Chu chu chu. Ukinigusa kidogo nasikia raha. Ukizidi nitamwambia ma. Umefundwa na nani, mbona we bala? Uno lako sindimba ngoma.
Jinsi ulivyo,
ai.
Umeniweza
mama,
ujanja.
Siringi Zura,
Siringi Rangi, Siringi Jina.
Kifupi Maringo Sina,
ila tatizo nilivyo, yani nilivyo. Guza unate,
ay mama we.
Nikikupa leo,
okay,
utataka kesho.
I don't know.
Manana.